MC beki juu ya baki watati bila shuluti wanatulia hatu wapi nafasi wanakili nyepesi kama kutakala tasi tukipigika basi wanagongesha glass tukitaka kupita wanaibana nafasi yes oh wanatupa nusu wakati tunataka nzima hawataki tunusu tusimame wima tusipige misele tufaiti kiutu zima tuishi kama ngedele kula bila ya kulima wana discuss madini kwa pelikali life kibongo bongo ni vipi napata mali zangu ni mishe mishe hawataki wanipishe mambo ni ya malize safari ni kamilishe wana maneno sumu watali hata kuwagusa na wali yangu mwatoto adogo skizi wana susa stop na wachalaza mujanja mina wajaza kwenye gemu mbini Nipaza na chana na wapalaza Mwama fupa mkongwe Kwa mitindo sizeki na vina Teni pokongwe la kiubo ndo sine nepi
Unyo mbali 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 Beks na nyao tuyo ya bati Watatibiro shuti Unyo mbali 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 Beks na nyao tuyo ya bati What a tipi rush roti
Hezi ni breki za nyau Juu ya bati Tibi la shiloti Hip hop inauza Mta na tobuti All star na timbale ni buti T-shirt shuka mabisho na suti Street knowledge na wachapa wanikuti Chimba saluti Mkuki Yo, ina wachapa mamluki Mta tunakaza Hawajuti Na uatembo na kifinesi Fitna, chuki, majobless Oh no, na wachawi hawaruki Like master na tuwa shiti Na hili game na liki
When the MCs came to leave out the name And to perform some hard
Was unyo mbali 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 Rex na nyao tu ya bati Watatibiro shuti Unyo mbali 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 Rex na nyao tu ya bati Watatibiro shuti
Wasbuno mbali mbali na change rough na kuwa godi shwari Wana tafakari fanani hawapati jibu ndo mana wana feri Mina rap, mina go, mindo big rapper Mina rap, mina go, mindo big chopper Wana fikede kuja ulitha uja nipata Na hizi punch na wamiza na wana data nikona master Na risongesha jahazi tamasi wezi kata Bauda to boda na vuka wala si choki Sitaji rafiki mnafiki Anifahaye kwa ziki na mini kwangu rafiki Asio wa choki mnafiki Bona utoki unakizingiti mpiki Kwani weni nani unanishikia bunduki Ulimfana ni shababu yangu na nyani thamani Kwani weni nani Ulimfunga minyororo nyumbani yeah. Uliumbo kodongo Luli mavumbini nawe Mi maskini nitakwenda chini kama mimi
Weni nani yeah.
Karapiko wote wariopotea Wea mafunga na nikora Mini lami pia juu wanitapatia Chamba squadi afikani kurongoro
Unyo mbali 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 Rex na nyao tu ya bati Watatibiro shuti Unyo mbali 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 Rex na nyao tu ya bati Watatibiro shuti
Afrika kolongolo Mwambo fupe MC Daki master mwana chemba DVD Bokazi NT
Bokazi
Bea sili wala putizi